Abantu babi, leba kugamba bibi. This is my advice, all of my people. Don't you listen?
Yep.
People watch this. Bintu byo mukwano byansobera, oyagala ne bamwogerera. Ebisinga binyiza, olumu bitabula nte. Ba people bansobera, babera basomba. Ogera kino, ogera kiri. Bayuda tuyita nabo, balala tuseka nabo, balala tunyumya nabo. Oyo mukwano gwo, enkera nakuyita munno.
Joko Rabe, Hadi Bass.